Zambia chayo chesu
pike. Get louder, the calm.
Abana balsas.
Hey, DJ!
I'm swear, Danny Pedro back again. My days here for dollar. What you need in this ever for now? Papa man you need say me dollar. What you be to tengo chita so? Naku vina tengo vina so. Naku imba tengo imba so.
Ichilo toku amai, nalelo toku inai. Ichilo toku amai, nalelo toku nonkai. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Zeno ni mwashana, aufanayo mwashana. Sindizi mwashana, seko zi mwalishene. Ala chale lila elo tuale mwa. Witali kafwe vana vansansa. Ifalion sechi mwela.
Madezi ya kudala. Waja nishindi seba pana. Papa manye nisemi dala. Waja vitu tongo chita so. Naku vina tongo vina so.
Awe banume bandi, shafium fwe mwachilamo.
Bushe mulei
wikisha. Awe banume bandi, shafium fwe mwachilamo. Ukushumfano kuno walwa mwapena. Shafium fwe mwachilamo.
Efyo anjevele.
Madeizi ya kudala, tenzo kona mumagubi. Madeizi ya kudala, kweze libe na marudi.
Vintu voze ise tenzo chita donki. Ukangala nacho ni kuchita kumbiko.
Madezi ya kudala. Waja nishindi seba fana. Hapa manye nisemi dala. Waja vitu tenzo chita so. Naku vina tenzo vina so. Naku imba tenzo imba.
Wari ya madezi ya liyama dundu. Jeff Penny. Weda nika saina nguwawe achimwene. Watch states ya menga talidi depo dani. Kamiria na mowa nishita tukwete mane. I remember when I used to jam black mundu. Green box uchingola line ya mundu. Tep na shiti depo first ya licheke. Kukumanya shateo pada ya liponi keke. Matezi ya kudala yenze na mawala. Zaga kuchosa munya ule no ibala. Moze gete ne chikoko ishaikala. Hapa Danny Pedro ali kwa tanolu pala. Tenzo embekeza smooth talk for a celeb. How could I ever forget the way we did it? Let's go, let's go.
Madezi ya kudala. Waja nishindi seba fana. Papa manye nisemi dala. Waja vitu tenzo chita so. Naku vina tenzo vina so. Naku imba tenzo imba so.
Madezi ya kudala.
Exclusive to ZLouder.com.
Papa manje nisemi dala.
Zambia charo chesu pige. Abana vansansi.